tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December, kauna weza. Leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December, kauna weza. Nipitie majioni, nastaki majirani wanione. Niko na matiki na kamini koloni, in case ni tablets hadharani. Back left ni kizoza na mbogi. Top deck na nimejaza pori. Okay, mbona unakaa lonely? Shika tako na ucontrol slowly. Slowly, I know you know me. Oni itakabaya, one and only. Mbona umejifunga, toa koti. Pewa maji lakini sio holy. TikTok, ingiza, we wacha small talk. Big bump, utapenda back shot. We vosti, ebu ongeza shot. Kauna weza, leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December. Kauna weza, leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December. Kauna weza.
Kwa nimekunoki, nikifantasize we ni mnoti. Na iyo tongue ring, mjoti. Napenda iyo tattoo kwa paja. Nukipiga makofi na haga. Kama hivi ni kupeleke warosho. Tuchome kishash, Colombo. Dim lights, tuingie vibe. Nataka nikulambe shingo. Alafu, niteremke kwa kiuno. Nikulambe katikati ya mgongo. Ah baby, no rush. Nikimaliza, si uta splash. Splash, splash. Chafua bedsheet, usi worry. Kesho nitazipeleka dobi.
Kauna weza, leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December. Kauna weza, leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December. Kauna weza, leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December. Kauna weza, leo tuna kesha. Pass me another, kauna weza. Bestie ongeza, nikani December.